hono e bismillah sukaabe jokkolbe heddaade heejongo studio tamani hertani on go non Usman Nyali Buli e Mamadou Sama Seku ngoni on do handen sambe seku bismillah
sa Usman Nyali Buli haare ke jom waara
da selli
ay korka
e andi wa hewana
wa inshallah e Allah mo daglam puddi kam njoppa
Allah faabo
min dar Allah dum min jottina non
Allah faabo
ah
hedo woni ko jogini da sukaabe
bian hande Usman Nyali Buli haare ke jom waara mi man hala sukaabe bangal ko kubfo imina e chakito yontere nde en jokkina hen mini mag memo halam bien sukaabe njawbe le dande mayoji batte kubbu e wattu nyaw covid 19 o den no faratiji kuddu woni e mudun en kerto dun le journal meden chakitiran bien yewtere sembe chaldi hon mbowirini
sembe se gwen puddiran tafon jabuji concours fonction publique collectivité ko hokka wul kenyan
inshallah en bien sukaabe hobbe kay hebbi lawol ngal do daddum dral Usman Nyali Buli
non jaati wori sukaabe hobbe kebi hen e jokka e ngadnambe duawu e fuddu golle mabbe keso o e sinen jokkini kabaruji di couvre feji gouvernement o jumeni dum le cakkati yontere jabbene de dabere bama ma caggal ko majireji kiwdi ngaddo bama ko do kanye le region ngaji di
non jaati en bien ko do kabar o martina kumpa ko yimbele hobbe en bien biltima san le dende bama ko nukuji kiwdi yimbele biltima san e kabar mudun ka he o mabana ande wide itugo couvre o wana fi hono ni nyaw covid 19 o timmi denno kedden nako Juliet Koubali hebe hen bangal mudun
beltike majjun sabi homo fana anduno couvre fi o wala nafa be bonni plan ngaji amen fu e netan police be ka pi kan sannen so 20 inar wari abawatan yaltude joni kamin garan fuditinde golleji amen
momina damne
non wori ila ko no deta couvre fi ko hunca leledi medindi suka be fu beltibe li dati di fu ebe li hen be kulata fi daade so bami fanoge go yamde yottiki du e tawede fu wobbe kan ngattin hakkile no nyaw coronavirus o worrino
min tinnoto e laawi dentori dokkaadi di mu hana ko tiida saka halama lootude juude mudun wakkati fuf kany e woddudirgol meter goto go to gere amen to humo fu ana wada mas
baruke
mititeden wiide ko mbeta couvre fe ko imminama ka fa handen nyaw o timmay leledi meden di jama o tinno tabo dati mbiyaadi
sembe se ko le mudun tagal ko couvre fe o gouvernement o minidon dum yameri himbe borno e masque ngaji le nokkuji forba
non tigi bien hayke jom wari nonno hono sukaabe pamiri odo kabaro dum woni ko keddatan e le heben en am surtout gogo touré
l'obligation de porter
wajibinde yimbe be ngatta masque ji ko hurata kine ana rena jomun rena yimbe le wobbe be du won gattobe wobbe ngattata sako yimbe le be ndene nyaloma hando jamaade an hani haybude hore mudun kano leydi ndi worrino ko nayri bangal kebe yimbe le ban kan wallede
mesure économique
en jaran joni yotere meden mini magnde sambe seku faysi tawede covid 19 won dangereji bamako di fa hande himbe nan jali mudun de
fu odo wattu kubbu o sukabe hobbe na ya e dido nokuji di tawene dogoten holti wide nokuji mabdu latade sababu ke wala ge inyaw coronavirus denno tama sukabe an ngattani hakilo dabareji kultati di tama ande wide fratiji mudi an hen fa be do famako hebani en Usman Nyali Buli kedan Ali Cisse Aminata Diallo
Daniere mayo misa bugu bange ponta to bare bamako do min goni daniere mayo go suka fa he fu ana wara lotari fa so ko hewe mabbe fu wi ana andani nyaw coronavirus o nyoga do hakkuni mabbe ka hola ki nyaw fa han
tila
mi do don wulare ana wodi kordo jaati min tabaki hono metre goto hakkunde mo fu wala mo bawda wiide fasinata jen an sabi a jeya joomu je wana coronavirus o tan way wadude nyawudi goddi kasen nyaw o ka mo gonga o mo wara yimbe dun kati dallo woni do mo fu anni jiandam so min koti chuudi min battata yimbe battata min so neddo goto hebani mo nyaw o woni mudun so mo lotike en jiandan min en dumi ngari min lotike hen min keban nyaw o non hanirka
tous contamine de dos roto
le wi dunke inshallah dabereji bamari bangal sakar nyaw o di gotel mo woni yopude hakke metre goto hakune ma yimbe an hani teddinaade faisol ndiyabe ngoni le wi docteur Abdoulaye Mamadou Traoré dunke nyaw ngaji laboto daniere mayango nokuto nyaw o yaawi yiltaade no yaafiri
andi sukaabe ana jaha e mayoji di kawrute Anton faabe tabo metre goto hakkunde homo fu o ana tiidi raabu gol nyaw o e jiyan wala ko min baabi wiide hen tan laabi dentori dokkaadi di tabaka
dunke en challal ana narda sukaabe heddo chuudi kasen du faiso be jalta kinata wa ana tirsi so be jalti du be teddina dabereji mi narda mi cintina yimbe wiide sababu nyaw covid 19 o chuudi e kol ngaydi kana uddi fa hande kawrute yimbe be adadu mu jabboto debbe sappo ko hada
alisi sa Aminata Diallo njarama en jukina kabaruji di sembe seku en kala hala e landindaji julde Ramadan le balde sede kedinide julde de e hono ayote luma mango bomo ngona
ah min kam do ma sedan ko no hultani ka to an lammi jun do
fa hultam wiede kulantereje kewde ngoni le luma ngo e jula bene kuliti wiede jago ana famdi Umar Waygalo yotte kede ton anni ko hebini en
miden do le luma mongo pomoko nokkuli de fu adi yakude ciotetede suka be don gondi tapputi ton baggi muden yalla sodobe nan gara du e tawede fu sottobe kay bi client ngabe keway ton kede makko ko noddirte de gawsu magasa o cioto pade le luma mongo pomoko ko sifi do hen
ah mo elde sabi sodobe ka an metta minen dum midon metta sabi mi moti sotude pade de no haniri don bawno sotude ko fata temdere de be sapo fado joni femi ciotata sap e de nyalam ujinaji jeddi jeti yottaade sappooni ko min kebata
35000 so wobbe kolitiwi de kudde gonde le lumo ngona peewi wobbe do kolitiwi de kalisi jaati woni ko wala
mi wari sodude pade sabi julde badiki tawede nyaa o ana woodi ka fu mi wari ngari sodde vaccine aji cioggu o ka ana woodi ka yimbe ngala kalisi tona dum ko ngarde ka an don mi wari sodude kadle kanye pade cioggu o ka ana woodi ka yogaabe do na beyde hen
mi titide wiide de do julde no wonde wadde nyaloma hande wakkande nyaa coronavirus mata le leedi meden di du e tawede fu jamardan he pepple lumo ngo yimbe be ngoddirta ko du
e jaran joni kabaruji haro caldi sambe seku Bundesliga fuddita handen
non jati fon nyali buri dum fuddita match hakunde Fortuna Düsseldorf e kanye Paderborn
non jati le ko hani le match ngaji pioji asawere handen won derbi Borussia Dortmund na hani memo derdi e Schalke 04 RB Leipzig fida e Fribourg Alan Django wattu 15h30 Cologne fida e Mayence e 18h Union Berlin fida e Bayern Munich 26e journée nyalom noga e jedo bo timma altinere sapo e jetti lewru mendu 20h30 Werder Bremen an hani fidude e Bayer Leverkusen
fadde championnat mabbe dornode mbien wattu 25e journée o Bayern Munich mbien ardi non e tobbe chapane joy e joy e duki hen Borussia Dortmund kambe be jogi tobbe tapande joy e goo ana tatobo woni RB Leipzig kambe be jogi tobbe tapande joy
sembe sego mitindini wide fadde meden se dolti wide di match ngaji di fu e pidan di pian ko wiete wi klodo non ni supporter fu hawrota hen
sike wala kay mbiyan
e acirani kabaru jidide
ay inshallah
sakirabe kolitindo wiide do kadde hande naka fardi meden sedude miden jowto on sakirabe sukabe jokolbe weltibe tay don li malifu e mangal mudu jotango ana hertana sukabe jokolbe be deande pobbi do on sakanya e fattore walo micintindo wiide di kabaru shodo ba hebude di do whatsapp e numero amen via mo 37321 par jiggitondo du kolita wiide ana sako nyaw coronavirus o futtino don tabodon do e ngaran jukkinena joni tous au grain spécial.